Abebigambo bajja kwogera naye kuma abefutwa olwo balizimba emitima bw'olifuna ebirungi manya biri baluma naye kanyakola manenge n'obosaba mukama katika nakola abatesi baliswala lemerako tebakumalira biseera obudde bwakola manya ebigambo tebisasula jukira mujje wabeeri okujja ekampala teebereza ennaku eyakujjayo mu sakala twana nnyo seruganda oleme okuswala kubanga b'omukyalo bobaliza ebyobatwalira gwe manye site tewajja kutuula nze naliyala temundaba kuvimba nasolako mukete natete sikulimba kasina yadde nzipangisa kayumba naye kiroto kyange mwana kyali kyakuyimba nesaba katonda era batyo nanyamba ebitala nebitya kuba kayimba ku kayimba kyoyodingano mala nofunamu omukuto lemera kwekyosebo wadde kizibu kitya katiba ekirimu enkokola lemera kwekyosebo ekyo kyolemerako ne katonda naye mwakuwa lemera kwekyosebo sekugamba tokowa kwemanya nti lumu olifuna lemera kwekyosebo avuga bodo bomutembe yigwenyikira asika chapati buladi kanyakera owa saluni tokowa nayimirira asika epunda lumu nawe oliwangula owomudala gwenyanya topako byebyobogera omusomesa apamba nofuna omusaala kuba buloka siyinza kwerabira ab'omubutale mbalengera gyempitira mukera kumalirya okufuna abaana eziwerera bigapayirira ebinyebwa nempogola ne malaya eyetunda naye abako ne bakolera atambuza emmere akalimu tokasuula era kasente kofuna gwe bakowokasuula omuzimbi nyikira siba amadaala neva givapo wagetongo oyiriba ebbala mwana tomukireva.